Red Zone we no pizza. Summer soldier no baga. T-O-A na no pizza. What's up?
T-O-A.
Gakubira wo. Kano masanyalaze gakubira wo. Gakubira wo. Hamasanyalaze gakubira wo. Gakubira wo. Kano masanyalaze gakubira wo. Kano gakubira wo. Hamasanyalaze gakubira wo. Eya. Semba. Gakwata koya fangangwa. Gakubate gamanyi misambwa. Sama soja muba ka messenger. Yo. Katula sule kukabente. Bakute masanyalaze kusengenge. Sekano ya fetwa mulega kubisenge. Bichupa kubikomera. Yagwa kumurembe. Nekedi waya muzisibobu vera. Awoka tuchikole tuchikole nera. Kaunye muta tule myota mira. Tandiro diwo onomula bekera. Gakubira wo. Kano masanyalaze gakubira wo. Gakubira wo. Hamasanyalaze gakubira wo. Gakubira wo. Kano masanyalaze gakubira wo. Kano gakubira wo. Hamasanyalaze gakubira wo. So we are bad, we are rough, we are lyrically ill. 90 degrees I'm designed to kill. Zizikiza nebonji wakamazi. Changa lirikili ya Nel Messi. Umde kete ngende. Nedide kusente zange. Anti renzi funye nelwebi kanye. Yenze asasula bilu zange. Siye mwe. Abazole ya gaba kubira wo. Abata sobola gaba kubira wo. Abe mamaza gaba kubira wo. Nevi kondo gabi menya nevi kutukira wo. Gakubira wo. Kano masanyalaze gakubira wo. Gakubira wo. Hamasanyalaze gakubira wo. Gakubira wo. Kano masanyalaze gakubira wo. Kano gakubira wo. Hamasanyalaze gakubira wo. Eya. Semba. Gakwata koya fangangwa. Gakubate gamanyi misambwa. Sama soja muba ka messenger. Yo. Katuba sule kukabente. Bakute masanyalaze kusengenge. Sekano ya fetwa mulega kubisenge. Bichupa kubikomera. Yagwa kumurembe. Abazole ya gaba kubira wo. Abata sobola gaba kubira wo. Abe mamaza gaba kubira wo. Nevi kondo gabi menya nevi kutukira wo. Gakubira wo. Kano masanyalaze gakubira wo. Gakubira wo. Hamasanyalaze gakubira wo. Gakubira wo. Kano masanyalaze gakubira wo. Kano gakubira wo. Hamasanyalaze gakubira wo.